sema, good baba fella, sema, good baba fella, sema, good baba fella, sema, good baba fella, sema, good baba fella.
Ado siyo kama nakimbizwa ma mistari mikali nazidi kuwapa ladha. Mwanzo mwisho tazidi kuwakimbiza na wale wote nigeza tazidi kuwapoteza. Maneno yangu ni moto zidi kuwaunguza. Naongea na huyo jia anakuja yule. Mistari mikali mistari loenda shule. Cheka niko juu yani mwazani fire, yeah. Sihitaji majungu sipendi roho mbaya, oh, yeah. Kwima kipaji changu na wala sibahatishi, yeah. Neno yenu si moto kama hamnitishi. Naongea Kiswahili siongei English. Natoka Bunju B, Bunju Town kwa wabishi, yeah. TMK Koja ni, yeah. Fela
Bola sisi.
Good baba fella, sema. Good baba fella, sema. Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema. Good baba fella, sema. Good baba fella,
sema.
Good baba fella, sema. Good baba fella,
sema. Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema. Good baba fella, sema. Good baba fella,
sema.
Good baba fella, sema. Good baba fella,
sema. Ukiniambia ini kali, I do it twice. So good, so hoody, so this I get spice. Una nigga parties, now okay nyama. Perfecto Alberto, ka Obama. Sala sala is my hood, good weather. Napiga knockout my MC kama Mayweather. Watoto na furaha, kama Maze is back. Na kwenye show nafanya live, snaga playback. Na wapeleka juu na chini kama elevator. Na stunt kama bab, sabu niko na baby checker. Body ikichoka, inaitaji masagi. Bibi anafanya mbako, watoto swazi wana dagi, huh. Ile kitoast tena, like na na na. Na masnitch, na waficha like my mama.
Zilla, dagi. Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema. Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema. Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema. Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema.
Good baba fella,
sema.
Sema.
Zilla, dagi.
Everybody, dagi. Check up, dagi. Everybody, dagi.
Zilla, dagi.
Everybody, dagi. Check up, dagi. Everybody, dagi. Everybody, dagi. Everybody, dagi.